Studio 4.5.
Unanipaga wisha, unanipaga pressure mama. Washa tukosanisha, Mungu wakatupatanisha nana. Tugizi kusanisha, unahakikisha mama. Muda wote unanipa, napata raha ya maisha. Ninapenda unavyoiweza, unavyoshika na unavyoilamba. Unanipaga wisha, fundi wa kimataifa, na kupa sifa navyo imeza. Nanipaga wisha,
nanipaga wisha, ananipara wala.
Nanipaga wisha, nanipaga wisha.
Kwa visa, ntakuwa chizi, 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 chizi. Unanidatisha, ona na frizi, 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 frizi. Unanigandisha, napiga chini lizi. Wini, wini, Monica na Lisa. Ninapenda unavyoiweza, unavyoishika, na unavyoilamba. Nanipaga wisha, fundi wa kimataifa, na kupa sifa navyo imeza.
Nanipaga wisha, tan 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 tarara.
Nanipaga wisha,
tan tarara.
Ananipara
tan tan tarara.
Wala.
Nanipaga wisha, tan 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 tarara. Tan 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 tarara. Tan tan tarara. Tan tarara. Nanipaga wisha.
Karumbay, 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 karumbay.
Nanavyo ilama, paga wishwa,